futhi ke izulu emsakazweni omkhulu lobano 7.6 FM the sound of choice of KZN capital intokazi sifaka kamnandi kanjalo nje ena kanjani kulona ke lo hlelo la sithona azamalungelo akho know your right emsakazweni omkhulu lobano 7.6 FM sikhona na kanjani ke paralegal yethu ulendiwe wakwamfeko kuyena osigayidayo ngezinto ezithinta umthetho ezithinta amalungelo ethu ingakuzwa kuthiwa paralegali izinto zomthetho bakithi nezinto ezinamalungelo ethu njengalowo nohlelo lisho nje lithi know your right azamalungelo akho uzosifundisa nje nangawo amalungelo akithi bakithi sizongena na kanjani ke kulona lolu hlelo kusukela manje lozo legamanxa ihora leshumi nanye shothi kusukela manje nje kuze kube half past 11 sobe sidingida yona indaba ethinta amalungelo abasebenzi ethinta imhlomulo sobe sibheka nje zonke izinto bakithi sokwazi ukuthi ke sizibheke kulona ke lolo sokulethela namhlanje kodwa kwamanje sike sibingelele osesilindiwe simamukele futhi emsakazweni umgondo befema thole netho bala ukuthi abingelele kanjalo ke nabalaleli emakhaya mamfeka sawubona
Sawubona Bipi unjani?
Siyaphila kanjani?
Siyaphila.
Ayisanzani?
Hayi ngikhona. Ukuba matasatasa.
Siyathemba ukuthi umcimbi omkhulu kaze nani nawo ngesontele edlule wahamba kahle.
Eyi wahamba kahle Bipi bebaningi abantu. Yey.
Ixoxa ngezithombe.
Sasazohlaba futhi.
Awu ngisazoba netiye futhi inkosi yami.
Sasazoba netiye nomsebenzi.
Yebo. As long as nje kusizakala abantu kuhleze kusithobisa thina ukuthi sikwazi ukuthi ke sibe nenhlelo noma ke silandelele sibuke izinhlelo ezinhle kanjalo ezikwazi ukuthi izisize abantu asike singeneke kwi unemployment insurance fund iUIF iUIF awukusichaze mhlambe ngayo ukuthi kahle kahle iyini before singene nje kuzona zonke izinto ngoba ngiyakhumbula ukuthi lolu daba okuyilona silithintayo ikakhulukazi osukwini namhlanje lwalicelwa umlaleli ukuthi ngiyacela nike nithinte isihloko seUIF asaza amalungelo esinawo ukuthi mhlambe ukuqale nje usindlalele ngayo iUIF ukuze nathi mhlambe neyiminye yembuzo yethu neyabalaleli ikwazi ukuthi umuntu kodwa bese ne understand noma nokuqonda ekhaya ukuthi makhulunywa ngale insurance fund iyini
sanibonani balalela emakhaya ulindwa wamfeka lo sefikile namhlanje sokhuluma ngo unemployment insurance fund insurance lena ene ebekelwe abasebenzi ukuthi enomsebenzi uma ngabe ene esengasasebenzi sesekhaya uyakwazi ukuyiclaima leyo mali leyo imali oyibeka uma ngabe nje uqala nje ukusebenza usign icontract yakho kamlungu wakho uyachazela ukuthi enesi kunane UIF imali ezobanjwa leyo manje leyo mali ibanjwe emholweni wakho iphindi izobanjwa emalini yomqashi wakho kunama percent ene abanjwa kumqashi wakho bese kuba ne percent ene elizobanjwa kuwena elokusiza ngelinye ilanga uma ngabe eneso ukuthi ene osekhaya yona ilokhuzana uzobuza omunye uthi ene i cover oba nama beneficiary akhona ngoba bahlukene uzothi mina mhlambe yokuthi enesimo sengihlela ekhaya noma ngabe uyagula uyayithola usohlela ekhaya okwi maternity uyayithola adoption adoption abantwana laba ba adoptiwe uyayithola uhlele ekhaya awulokhuzani mase kube dependent benefits sibangaki bawo 5 awu 5 ene alabo bantu laba ene uzobuza ukuthi ene mina ngaze ngibone futhi akakaze mina ngitshela umlungu wami ukuthi ene khona imali banjwayo yabona kwi payslip yakho uyabona ukuthi ene khona lawo gloss kanjani then uyabona ukuthi ene khona le mali ephumile iyachaza imali yasho ithi ene khona UIF banjwa maphesa mangabe 1% lo obanjwayo kodwa ekamlungu ayiveli
yebo
nayo vela kuyeni kodwa ene ayiveli yakamlungu yase kodwa ngesikhathi ene abanjwa ibanjwe UIF yakho oh definitely nikamqashwa kwakho khona ama percent eni azwele ukuzani azobanjwa bese kuba khona eni uzothola umunye mina ngaye ke emsebenzini okay sizoqala la umuntu eni onelungelo lokuthi ayoclaima leyo mali loyo umuntu eni oxoshiwe kamlungu bese kube yilaba enothola ukuthi kuphela icontract olokhuzana ya lezo zinto njalo kodwa muthi wena hayi mina onirethrenjiwe emsebenzini uthi wena and hayi mina ngavele ngaziyekeli ngekwazi ukuyithola
awuyitholi but nge ngoba isuke sibanjiwe nje inkosi yami imali yami engaka kodwa phela ke it's understandable ukuthi uziyekele wena hayi ukuthi uxoshiwe
usuke ukuthi mhlambe ene abaqashi ene abasenza singa understand fanele akutshele ukuqaleni ukuthi ene le mali uzoyithola
uma ama terms and conditions akhona
ngoba khona abantu ene abangazi ukuthi ene yama ngabe ukuthi ene ngiyaziyekela emsebenzini sengithola umunye umsebenzi atho umunye ene ngalo khuzana ngathi ngiretrench emsebenzini ngokushesha ngayongena yabo yabo mina khona la ngaretrench akho na retrench manje nge inyanga iqala kwalanga phela isonto ngahamba ngayo lokhuzana ngasebenza somewhere la ngikhona njengamanje ngaregister so ene akwazi ukuyolokhuzana ukuyoclima usasebenza vele mhlambe iyothi mususu lokhuzana so usungasasebenzi lapho usuyakwazi ukuthi ene uyoyiclaima ine imali yakho
bana isisilindo mhlambe sise lapho ngizwa ubalula indaba yokuthi noma uselivini uyakwazi ukuthi uyithatha ngabe lokho kuchaza ukuthi ngesikhathi mhlambe ngiselivini iyona imali engiholelwa kuyona leyo mhlambe bangiholela ngayo
yes iyona imali ene iyona imali ozoyithola le na ku maternity ene kanjalo uyabona uhlele ekhaya uyagula kukhona le yokuthi uhlele ekhaya nakhona ukuthi uzovela uthi ene isonto elilodwa sokuthi ene hayi sengifune iloan i UIF ngaleyo mali cha ngaleso siyabalwa ene isikhathi ngizosicheka ngicheckela mhlambe ene next week sonjalo ukuthi ene kubalwa isikhathi esingakanani ukuthi ene mhlambe uyagula ekhaya ulethe namali ukuze nama sick note phela enokhombisa ukuthi wena ene usekhaya yonke into inemdanti yakho ukuthi kufanele kwenziwe show ukuthi ene kuyikona even noma thiwa ukwi maternity nakhona khona ama document ene afunakalayo okukuzokwenza ukuthi ene kube nesiqiniseko ukuthi ene lento ene yenzeka yonke into ene iba black and white so ayikho lento ene ukuthi no i verbal ungayaba verbal maybe sakubuza kodwa bafuna in black and white
izinto ezoba nama signature
ezoba ne signature yonke ingakho nje kubalekile zonke izinto zakhe zibe la bese kuthi ene uma ngabuka ukuthi nina lento yokuthi sisenya mhlambe ya retrench emsebenzini kune form ohambo lilanda kumthatha kumqashi wakho ngicathi vele akudingi nozuzukuzu uyolicela kufanele ukuthi ngesikhathi in retrench atinazinto zini lelo form libizwe nge U19 lisegcwase umphathi wakho bese uyahamba nalo osuyaphi uyakalipa nalo lelokhuzana lelo form lakho yilapho kuzobonakala khona hayi ukuthi uzothi ene kumphathi wakho ene imalini mina ene enginayo lapha uma ufika ka labor bephantshe system yonke into yakho isi right bazokutshela ukuthi ene imali yakho imalini
16 minutes to 11 o'clock ishumi nesithuphimzuze sele ngaphambi kokubumbana kwehora leshumi nanye emsakazweni omkhulu lobano 7.6 FM sikubingelela uma usanda kujoyina umsakazo sakwamukela ohlelweni ekhaya 9 to 12 no PP kanti manje sohlelweni la sithi khona azamalungelo akho know your right ikhona iparalegal yethu ke uLinde wakwamfeka kuyena osigayidayo nakulona lolu suku lethu phezu kwesihloko se UIF sisilindiwe mhlawumbe kuyimpoqo yini ukuthi kube khona le mali edonswayo ye UIF noma nginalilungelo lokuthi ngithi cha angidingi imali leyo ye UIF ningabambele uthe moholweni wami noma fele nje kuyimpoqo ukuthi sayini ukuthi sekunemali esiyibambayo
nokuzobe kuumthetho wasemsebenzini la sokusebenza khona ukuthi ene la ekhaya ibanjwa iUIF akaze angikabe ngiyaqala ngqa ngizothiwa khona umuntu othi ene yena ebandla akayithandi iUIF ucela imali yakhe yonke lo into ene ayizwakali kahle ngoba isuke isiza wena ukuthi in future mawuphuma khona khona indawo yazi mhlawumbe bazongicorrecta ini abalaleli emakhaya khona indawo la uthola ukuthi uthola UIF kuphela ngisekuphilile ngawo and iyona vele umqashi ene ana
akuna provident fund akunalothu
uzo khona abantu manje abahlele emakhaya athi mina ene wangirobha umlungu ngine imali zami mina ngine eminyaka emngaka
yebo
athi futhi ene mina bakhona abathi ene mina angaze ngiyithole naleyo UIF le kuzokwenzeka ukuthi umqashi wakho bengekho emalade ibamba bengekho futhi na imali adibanjwa kuyena yelo khosana yeyelo khosana ye UIF number 2 uthola ukuthi ene nani banjelwe uqaleni wahamba wakhathala umphathwa ngoba wonke umuntu jika enaphinda akhathala umphathwa wakho uma ekhathala umphathwa wakho ene akasabuyi ezakunini nanihlezi ninalela themba leliya lokuthi eninanisane UIF uyafika laphaya uthi mina ngina 10 years engingilokhozana ngisebenza kodwa imali yakhona ngithole ene imali encane
yani
yeah, ngoba into ozoyibiza umlalela uthi mina nje ngina 20 years kodwa imali engiyitholayo ene ayikho incane ingoba itholanga incazelo naku umphathi wakho umqashi wakho lo ukuthi enimi mina ngayikhokha le mali ye UIF ngakhathala endleleni ngayishiya kanjalo isiyenza ukuthi ene uthola ukuthi ini owabanye bagcina bengasayitholi lo mali no ayike imali adibanjwa kweni
ah kodwa manje nginalilungelo lokuthi ngingahamba mhlawumbe indawo ezithile noma iminyango ethile ngisho ukuthi mina ngokwami ngasayina ngifike emsebenzini ukuthi kuzoba khona imali ebanjwa ye-UIF kwahamba umqashi wangayibamba nginayo ilungelo lokuthi ngifuna ulwazi ngingene eminyangweni ethile ngoba iphutha likho kimi iphutha libe kumqashi ukuthi uyena ongasayibambi manje imali
futhi yena yaze futhi ukutshela ukuthi yena acting nothi uzuzwe iminyango khona ka-labor baza kutshela ukuthi I know bame phantsha ke system uyagcina ngesikhathi esokuthi kubanje imali wena kusho ukuthi ene nayo imali oyitholayo le ngasimangabiyise ndlo imali yakho and bese kuba khona athi umuntu ene mina nga ngithenge yo claim kodwa imali bekade banje ibanjwa kodwa manje ayilokhunje angiyithola ngemali shithi inkinga yakho nomqashi wakho ke lapho ingakho kubalekela ukuthi abaqashi bethu asibabuze umbuze nje umqashi wakho ukuthi ene mina nginayo ni UIF. Ehe noma nge imali yami ngiyithola ifudumeli nje ngubi njalo. Ngoba abanye banqane lo bekhipha la percent bani nokulokhuzana khona ama document alokhuzana abantu basuke bejaheka bathi ngobuye ngikwenza ngibe ngikwenza siyahamba isikhathi njalo umuntu uyasuka lapho uyahamba ekhaya ashone mhlawumbe umuntu wena mina ngine understanding ingakho kubalekile ukuthi yena efanele uxoxe nanabantu basekhaya lapho ashone umuntu la ekhaya hayi bakhiphe lo mali esinxiphezele mhlambe ithi 10,000 yokuthi hayi bakangcwatsheke phela ke emveni kwalokho bathi bayofuna imali zakhe
yani
two imali asikho
hey
ha for 20 years hayi
usebenza umuntu
afika umuntu abantu begijima uthi uma wasebenza iminyaka emingaka ejaldini akuma ngabe sejaldini kodwa imali aphume nayo uphume no 10,000 uyabona
shukuthi ngamanye amazi sesilindiwe noma ngathiwa mhlambe ufikele noma kufika isikhathi sokuthi umsebenzi ashone engakayeke emsebenzini noma engakaxoshwe emsebenzini abasele banalo ilungelo lokuyiklema le mali ye-UIF
akwazi niyakwazi lokhu zana ukuyiklema leyo mali leyo kodwa nje ingakho and yabo biphika ubalekile ukuthi siyazi le ndaba ye-UIF uchaze nasekhaya ukuthi inikhona usho futhi mangabe ingekho uthene no ayikho unganika abantu ithemba and babe nethemba entweni ene ezingekho uyayibona into abanye uthola ukuthi enayo uhlalele nje ekhaya iyalapsa inesikhathi nje la uthola ukuthi ene uthuthuthu apply ukuthi ayengeke isalapsa
shuthi makuphela isikhathi esithile ongayiklemanga
ene uklem ezinye izinto ene ubozisukumela ungazi ukuthi ene uyosukumela sekunjani kade ngikhuluma nje nomunye nje umama kade kunomcimbi ithi ngisamile mntana mina ngizobuya ngize kuwena sizokhuluma lento ya road accident fund no ngiyabona ukuthi siyahamba isikhathi lo mama izinto seshintshile manje ngiyamtshela ukuthi izinto shintshile ma fika quickly sibone ukuthi ene siya kanjani phambili so yonke into nje fanele ene uyisukumele uyenze nje fast kodwa abantu enento enemali ave beshesha BP abakaze balali makuthiwa kuzoba nemali khona lapho yayibole into le akakalali umuntu enemangabe kufanele ene alokhuzana atho alokhuzana akufanele ukuklema indaba zemali angavuka ngisho no 4 angalala ngisho nakhona mangabe kulaleka ngoba enikusowe kuyimali and ufuna incazelo incazelo yakho uyifuna mdlazane sekufanele athole imali kanti incazelo ngakuhle ukuthi enemhlamba umqashi ngelinye ilanga as brief ephela ukuthi enikwenzakalani yini imali zenu kwenzakalani imali yakho uzoyilokhuzana uzoyithola mangabe sekwenze njani uma kuukuthi ena awuyitholi niloku nimbuza njalo ingakho kukhona ilokhuzana obani laba bamela abasebenzi amabani ama short steward
yes nenyunyane
nenyunyane basuke bebekelwe lezo zinto ukuthi eni babe imlomo yenu ngoba ngenihambe noqoqa banonke nithi nihamba nako umqashi senyamhlasela naye uzothi efika nizothi nifika nibaningi njalo abese yathuka ukuze angathuka kube kuza umuntu oyedwa enze appointment nomqashi bahlale phansi nomqashi amcacisele ukuthi eni kwenzakalani nabo shop steward bakwazi manikhetha nikhetha umuntu enazi ukuthi uzoyibuyisa into injengoba injalo angafikisi edithiwe asho into engazange ishiwo eneyomqashi ayibolo into le yakufanele kube njalo so nje izinto enefanele sizibhekisise sithi masiqala bo nje abanye abasebenzi nginelakhi nje ukuthi enemhlambe ngenze i-workshop yabasebenzi makuqala unyaka nje ngiswe ngidila nabasebenzi ngaleso sikhathi engifacilitator khona so uthuma ubuka unalaba abantu laba kuthiwa fanele bamela abasebenzi o-supervisor lapha enuthi uyabona ngifuna ukwazi ukuthi ene yini umsebenzi wenu mhlambe laba abasebenza nje emgaqweni yabo labo bantu labo athi umuntu ukuba thi ngibanika amathuluzi bathi nalawo mathuluzi ayashoda kwenza njani hayi ake vevutha ene nomqashi wethu uyini kanti usupervisor ini so nje lezo zinto lezo fanele sizibheke nanokuthi abantu babe nawo ama payslip it's very important i-payslip iyakunika ukuthi enohola malini uthola ukuthi ene azi khona ezinye indawo othola ukuthi ilokhuzana isalary yakho iyahamba iyehlenyuka iyehlenyuka ngenyangeza ugcina ungasazi ukuthi wena uhola malini kanti uma ungabe une-payslip sikhuluma ngephepha uyahamba kumqashi wakho nakho nayo into engiyitholile mina uyaphinda futhi lapho yabo lento yamabhenki iyasiza uzothatha i-statement sakho uzosibeka la asho ukuthi vele ngiyayazi le UIF ene iyabanjwa kodwa uma ngabe kuukuthi awunayo i-payslip awukwazi ukukhuluma kakhulu awunalwazi futhi athi umuntu ngihola ngesandla awukwazi nisho nokuwubheka kulokhuzana ngakuqambela namathi mina ngayifaka imali kanti i-bank statement iyabuyiza uyayithatha uyiza kuyena uthi nansi nazi imali engenile naye imali ephumile so leyo yinto yenza ukuthi noma ngabe uthi ukuqambela amangakangakanani nomqashi wakho uyakwazi ukuthi ube ne-backup eyibhenki ezokukhulumela yonke into uyabona
Alright, sesihamba ngempela ke siyana kanjani ezindabeni zokubombana kwehora leshumi nanye ibisithupha imzuzu sele ngaphambi ukuthi ke singenene kanjani ke kuzona izindaba zethu ezokubombana ke kwehora leshumi nanye mase sibuya saqhubeka nohlelo la sesikhona ke azamalungelo akho no your right ukhona umlaleli la uthi ke la sanbonani bengicela ukubuza ukuthi ngingenza njani njengoba bengafuni ukunginika i-unemployment letter shothi incwadi mhlambe yokuthi akasasebenzi noma ngingazi ke noma umqashi ongamnikezi noma itholakala laphe labor angazi sindiwe unemployment letter uyabuza la uthi sanibonani ngicela ukubuza ukuthi ngingenze njani njengoba bengafuni ukunginika unemployment letter
okuthi akasebenzi isikhathi esiningi yabona uma ngabe ufuna ukuthi kwezinye izindawo yabo uthi noma ufuna ngami ngizoyichaza ngithini lento because indaba dinga inli like esibhedlela umoya esibhedlela sibhedlela bamuthi mina inangikhokhi ngicela ungakhokhi ngoba angisebenzi bavele bayofuna leyo ncwadi leyo unemployed letter shothi fanele uyaka labor uyoyithatha khona then bese uyahamba eproducer esibhedlela ivamise ukutholakala ka labor.
Okay. Yes, ngiyabona ukuthi usasithayiphela lapha ya umlaleli wethu mhlawumbe ke sizobuyela nakanjani kuona lo mbuzo wakhe naso sukwini la namhlanje kodwa bakhona ngene abanye abasho ukuthi nje cha sikhona senilalele kusho lapha ya uAmpula kwaMpumuza ya uAmpula kwaMpumuza uthi khona nje usilalele kuthiwa ke amen weManxele sihleli nani nje silole amadlebe kuMalungelo ethu sibonge nje kumphathi ngenhlelo lethela zona ingakho sihlezi nje sinani njalo kusho lapha uMamuzandile Zuma osilalele ke nayo sokweni la namhlanje nxamalala sabonga ukuthi ukhona ke nawo sokweni lethu la namhlanje mine imzuzu esele ngaphambi ukuthi ke libombane na kanjani ihora leshumi nanye emsakazweni omkhulu vano 7.6 FM the sound of choice of KZN Capital lo umsakazo womphakathi bakithi ukhonela wena emlaleli lapho ngasekhaya nazo zonke nje inhlelo ezikhona zomsakazo omkhulu FM bazokunikeza ulwazi bezokunikeza information naso sokuna namhlanje sikunikeza yona leyo information yethu mayelana ke namalungelo akho after nje u 11 o'clock sobe sesingena na kanjani lapha ya ekuthenini ke sibheke kahle kahle namalungelo nje abantu ukuze nabantu bazi ngamalungelo abo ke uyabuya ke lapha ya umlaleli wethu sisilindiwe lo obebuza nge unemployment letter uthi umqashi akafuni wathi abayenzi banginika i-U19 yesi ne provident phela uthi bamnikeza lezo zinto kuphela angazi ke noma mhlawumbe umlaleli wethu waxoshwa noma washiya kwenzakalani ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ezinye zezinto ke wazibalula lezi ukuthi kubalekile nako ukuthi usazi ukuthi mhlawumbe makuwukuthi wazihambela wena awukwazi ukuclaima i-UIF but i-provident fund uyakwazi ukuthi uyithole but makuwukuthi uxoshiwe noma mhlawumbe kuphela icontract uyakwazi ukuthi ukleme i UIF but usho nje kanjalo uthi umqashi akafuni uthi abayenzi banginika i-U19 kanye ne-provident kuphela.
Yes, ngicabanga ukuthi ilokhuzane lena fanele ayithole ka-labor akaye ka-labor nje yocela leyo ncwadi eshoyo ukuthi ene akasasebenzi bazolokhuzane bazomnika and mhlawumbe kwesinye isikhathi uzothola ukuthi ene angazi akasinabele le ukuthi ene kungenzeka ukuthi mhlawumbe maziyekela yena emsebenzini kwesinye isikhathi uzothola ukuthi ene noma esemnikile umqashi mhlawumbe indlela afika angayo mhlawumbe uzothola ukuthi waziyekela emsebenzini umqashi akasakwazi ngisho ukumchazela ukuthi ene ngeke ukwazi ukuyithola i-UIF ngoba wena waziyekela ene emsebenzini avele amnike nje leyo UI19 uyafika laphaya ushawa ibhomu kuthiwa wena wayekela emsebenzini yes ilezo zinto lezo kodwa akakahamba eka-labor afika acele incwadi esho ukuthi ene akasasebenzi.
Okay, uzobe seyisa ngakuphi mhlambe yona leyo ncwadi?
Angimazi ukuthi ufuna ukuyisa bu.
Okay.
Mhlamba sichazele ukuthi ufuna ukuyisa njengoba ngilinganisile njengani sesibhedlela. Yesesibhedlela babe befuna leyo ncwadi leyo sho ukuthi okay njengoba uthi ene wena awusebenzi ikuphi esokholwa ngakho awuhambe kalibhi yofuna incwadi esho ukuthi ene wena awusebenzi. Yes.
Okay alright kukhona ke impela umqhafaza okay uyiloke si update ke la sesilindiwe mhlamba ngeke ngivele ngifunde yonke le mqhafaza ukuze sokwazi ukuthi semlandelelele kahle uthi sanibonani ngicela ukubuza ukuthi ngingenze njani njengoba bengafuni ukunginika i unemployment letter umqashi akafuni wathi abayenzi banginika i U19 kanye ne provident fund kuphela noma i provident kuphela uthi yibo ababengese nawo umsebenzi for 3 months then banginika i mutual termination. Okay sho ukuthi akahle kahle ibona abangase nawo umsebenzi abazomnikeza wona ukuthi awenze then bamnikeza i mutual termination but ke lolu daba sobuya silidingida after indaba zokubumbana kwehora leshumi nanye ezilalelwa manje sikuthembisa ukuthi cha sokwazi ukuthi ke mhlambe sikulandelelele sikwazi ukuthi ke usisilindiwe naye akuchushise ngendlela angakuchushisa ngayo ikakhulukazi ngodaba lwakho after izindaba ngoba ke selibumbene na kanjani ihora leshumi nanye usekhona uMrs Gumede.
ithimba lezindaba kumgumudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
Ezobumbana kwehora leshumi nomuva sifunda olungumede sawubona mlaleli. Kulindeleke ukuthi siqhubeke namhlanje isicelo sebheyili kubasolwa abathinteka ecaleni lobulawa kwa-AKA noThabelo Motswana umngani wakhe. Kanti-ke laba basolwa abahlanu kwabayisikhombisa bazophinda enkantolo yemantshi eThekwini. Kwenzeka lokhu nje umbuso uphikisene nebheyili ukulandela-ke ukuvela kwincwadi efungelwe ebhalwe ngumphenyi ohola leli cala. Kulo mbhalo kuyokuchaza ngezinsolo okubandakanyeka-ke ummangalelwa wokuqala ngestatimendi nofakazi okwenziwa ke ngomakhalekhukhwini kanjalo nokulandelelwa kwezimoto. UKumsan Pirey usole ngokuthi ke imali engaphezulu kwe-800,000 yakhokhelwa umangameli wesine uMziwe Themba Gwabeni. Kanti ke phambilini uGwabeni ke wathi ke le nkokhelo ke wabe kungeyomsebenzi wenye inkampani abeyisebenzela. Hlabele phambili liyavela namhlanje enkantolo yaseThekwini iphoyisa lomkhandlu weTheku elisolwa ngokugwaza libulale intombi yalo ebeliyiphoyisa nayo kulomkhandlu nokuvele ukuthi ke ibikade izithwele. Umsolo neminyaka engamashumi amabili nesikhombisa obudala kuvele ukuthi ke ubesethatha kamavidiyo nezithombe zesithandwa sakhe ebesesigwazile lapho bekubonakala ukuthi siphefumula kanzima. Wazithumelela kwabanye kanjalo nasezinkundleni zokuxhumana. Umsolo uye wabanjwa waboshwa ngalo isonto. Lesi sigameko kuvele ukuthi ke senzeke kade bephuza ndawonye laba efletini eliku Joseph Nduli Street khona edolobheni laseThekwini. Imeya kamasipala wasemsunduzi umnumzane Mzithebola ubonge bonke abaxhasi kanjalo nomphakathi wonkana obuthanane kwimidlalo yempelasonto yephasika eyaziwa ngemsunduzi Meral Soccer Tournament. Le midlalo kibibanjelwe ezinkundleni zemidlalo eNodel Stadium kusukela ngolwesihlanu yasongwa osungini langomsomluko izolo. Oyimeya kuye wahalalisela nabadle umhlanganiso kwibhola labesifazane kunqobe iRoyal M Ladies ishaya-ke idlala ntombazane ngo-2-1 kwifinal. Kwathi-ke abesilisa sake wanqoba ke Watford United ishaya iStar City ngo-4-0. Asiphethe indaba ngokubheka udaba oluthi usehlanganiswe nomndeni wakhe umfanyana obebiwe ukuthi ke ulahlekile emasontweni amathathu edlule lokhu kwenzeke eMountclair. Imbiki iveza ukuthi ke uthandwaneshe Derela obengo wokudabuka eZimbabwe wanyamalala emva kokuthunyelelwa isitolo ngomunye wezakhamizi eziseduze. UDonny osebenza kwinkampani yabatakule ezimele uthe lo mfana obenyamalela uye watholakala engenamiyoco maduze nePoint Road usukini la izolo ngemva kophenyo olunzulu olwenziwe ngaye. Abazali bomntwana baye bakujabulela ukutholakala komntwana kanti uDon uthe lo mntwana kusazohlolwa kabanzi ngodokotela uqinisekisa ukuthi konke kuhamba kahle kuyena. Ziyapheleza leli Horizons maligamanxa sibuye nezinye ziyamanqimpunqimpu.
Ithimba lezindaba kumgumudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
Bambe, it's a brand new one by you. Unomcebozi kode uthi ke izono zami. Kodwa ke sobuyela kuyona Nkosi yami ngoba njama ngamanje siphezwa kwaluhlelo la sisikhona ke know your rights amalungelo akho emsakazweni umgungulo bano 7.6 FM. Okay, sibuyela sisilindiwe kumlaleli wethu obekade sibhalelile la ibuza khona ukuthi abafuna ukuthi bamnikeze unemployment letter sho ukuthi yokwazi ukuthi ahambe yoclaima iUIF kodwa into abamnikeze yona iU19 kanye neprovident kuphela. Uthi ke ibona abaqashi ke labade sebenza kubona kade bengese nawo umsebenzi so for 3 months nje bamnikeza ke i mutual termination. Sithini kulona lo mlaleli?
Oh, okay, BP. Yazi sengibona ukuthi ene iletter ene injani ayifunayo. Iletter ethi ebeke isizathu sokuthi ene alokhuzana ashiye emsebenzini.
Sokuthi kungani terminatewe ne?
Yesehe. Ngoba uma ngabe ulokhuzana ngithi uzo retrench emsebenzini. Kune letter nikwa yona. Ene sizathu lo letter isuki kunika isizathu. Sokuthi ene yini ene icompany ene ilokhuza iretrench emsebenzini. So ene lo letter ene leyo ungayithatha uhambe nayo uye ka labor le ngoba inesizathu iphin ine logo yelokhuzani yelokhuzani makuyi company noma organization whatever leyo bese ene ibe nesiqhivizo sala isuki nayo yonke into yakho na kune signature yomphathi mangabe umphathi ene o signature leyo ngaleso sikhathi iyona ekuchazelayo ukuthi izizathu ezenza ukuthi ene ulokhuzani cabanga ukuthi ufuna leyo lokhuzana loyo letter leyo. Then uma bengicabanga ukuthi mhlambi ifuneka somewhere else mhlambi uma kukuthi ifuneka kalokhuzana ka labor befuna isizathu ngoba ngicabanga ukuthi abazobhula phela ukuthi ene uyini enemenziwa
but ngiyacabanga ukuthi iyona lesi silindwe athi abafuna ukuthi bamnikeze yona ngoba uyabhala la njengamanje uthi lencwadi oyisa la ukweleta khona sisi shuthi makunenda wokweleta kuzona ukuthi uhambise yona ukuthi akasasebenzi lo muntu la kanjalo
u selfish umphathi wakhe ene lo ncwadi ena angamenzela lo ncwadi ayihambise ene eitolo esho ukuthi ene
angasasebenzi ngoba akasasebenzi ubani
nje ene ngiyayibona lo ncwadi le ene oyishoyo ngiyayibona iyasebenza even uma organization uthola ukuthi ene ifunding ngaleso sikhathi ene ayikho so ucela umqashwa ukuthi ene nonje since kule period singenayo ifunding sasstruggle so siyacela umphathi usibhale I letter ezohambia la ngikweleta khona ayibhala umphathi ene lo letter leyo uhambe uyifaka lapho kulezo tolo lezo osuke ene uzikweleta khona yesehe angicabanga ukuthi umphathi selfish
mhlambe okay all right mhlambe ke yini singakwazi ukuthi simsize ngayo ngoba ngiyazi ukuthi ke amanye ama cases lawo okwazi ukuthi mhlambe nilekelele abantu ngawo nikwazi ukuthi mhlambe niwalandelele ukuthi ya ngoba na umlaleli la uyadinga lolu sizo ukuthi ikhona yini indlela mhlambe ningakwazi ukuthi nimlandele nimlekelele ngayo ngazi ke noma ekulandeleleni umqasho ukuthi leyo yinto noma ukuthola isizathu sokuthi why bengayenzi leyo ncwadi but nama isibona isidingo sokuthi why cause makade ngisebenza emsakazweni umgungulo befemo sengingasasebenzi khona nomfundo ngicela ningibhalele incwadi eshoyo ukuthi angisasebenzi angisekho la ekhaya angisibona isizathu sokuthi why bengafuni mhlambe ukuthi bamnikeze ngoba naye uthi ngingenza kanjani sengiyeka u3 ukuyoyicela kodwa akayitholi ukuthi mhlambe nina ezabantu abakwazi ukuthi balekelela abantu kakhulukazi ngamalungelo abo nakwazi ukuthi nilandelele mhlambe udouble kanje nisebenze ngama cases a kanje.
Okay, mangabe sesiqede la BP sizoshiya ingakhohlwa singakhohlwa. Simlaleli sizoshiya ile inumber yami then in you can call me noma uzokwenza WhatsApp ngale phone nje benza nje. Kodwa ke singizobona ukuthi nginza njani ngizoyilungisa nje mengiphomalana. Ungifonele sibone ukuthi ungasizakala kanjani uzosizakala. Siyakuthembisa kule nto yobe into encane leya into encane. Ngoba abanye enebaze balengishe na iU19 iktshela ukuthi ene kushuthi ibingekhi ilokhuzani UIF ngangibuza ukuthi ene uma kukuthi umqashi uyalang nelokhuzana ine U19 kusho ukuthi ene bekade ibanjwe imali iya kuyena yini umqashi loyo ngoba phela ene kusuke kuyisiqhamuka emalini yakhe leyo ekhampanini so angenza noma yini ethanda ukuyenza wena utshela ukuthi ene kunemali ebanjwayo engoyithola ngelinye ilanga uthola ukuthi ene awusayitholi incane into ayifunayo umqashi ene umlaleli akudingi nosisi mhlawumbe sithi sizofuna ochwepheshe bawobani bani 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 sizofonela umqashi ukuthi ayive incane into efuna uforma umsebenzi wakho ukuthi umbhalele iletter nje ukuthi ene akasasebenzi uhleli ekhaya
So mlaleli wami nje maka ukuthi siyaphuma njalo sisilindiwe uyijwayeleke ukuthi ayeshiye inamba yakhe uyacela nje ukuthi ulalele inamba yakhe mesese solpetha uhlelo okwazi ukuthi umfonele umthinte eceleni ngoba ibona abantu abakwazi ukuthi balandelele ama cases akanje uthi ke cha uyakwethembisa ukuthi uzokwazi ukuthi ke usizakale ikakhulukazi ke nangalo lolu daba okhala ngalo ngoba nami nje inkosi yami angiyena umqashi kodwa awangisiboni isidingo sokunqaba nencwadi ukuthi cha awusekho lana mhlawumbe ke sisilinde omunye umbuzo esizowuthatha umlaleli ngeke ngakuzwa ubalula indaba yokuthi uke wahamba but langapheli isonto wangwena kwenye indawo so wangakwazi ukuthi uyikleme leyo mali leyo so kuba nesikhathi esithile ukwazi ukuthi mawungasasebenzi ukwazi ukuthi uyikleme mhlawumbe ke uma senke ngasebenza kade ngisebenza eMgungundlovu FM ngakwenzeka mhlawumbe ke nga retrench nami ngakwazi ukuthi ngoklema UIF uma sengithola omunye umsebenzi bayakwazi ukuthi bayibambe ngiphinde ngiyikleme futhi
yalokhuzana iye akwazi ukuthi ene uthi usebenza mawuphuma la uthola omunye umsebenzi ukususu uqoshiwe lekhaya noma retrench wenziwe lokho bakwenzile kodwa enomhlambe uthola ukuthi mhlambe sesikhathi awuqali kwasho ukuqala vele uqashwe wenye indawo akwazi ukulokhuzana ukwenza lokho noma ngabe kuthi uphaka siuphakathi naye imali mhlambe kuthiwa usazophinda uyo lokho balisele okunye no akufanele ukwenze lokho ngoba usasebenza kuthiwa unemployment insurance fund yabantu abangasebenzi so usuyasebenza aseke isidingo saloko iyaki lokhuzana ke mise usungasasebenzi iqhamuka isiqhamuka mhlawumbe sikulemela la kwakade usebenza khona
sengisholo kona ke sisilinde ukuthi makade nje ngisebenza le ekhaya mhlawumbe waphela umsebenzi ngahamba ngayo eclaim kwadlula isikhashana mhlawumbe 6 months noma unyaka ngaphinda ngathola omunye umsebenzi ngiyakwazi ukuthi naye lo umqashi ayibambe ngiphinde ngikwazi ukuthi ngiyikleme futhi
kuku ilokhuzana ingcono kakhulu kodwa nje mawususebenza ngoba iyazi isho ukuthi unemployment insurance fund so ilabo bantu laba usikhumbuleke nalezi ngane izothi ngane mina ibo nginzane lokhuzane lapha yayindaweni ukuthi noma mhlawumbe ka agriculture elent ye leadership hayi ngeke isiphelile usho ukuthi umuntu akahambe ko claim no awukwazi
yani
bese kuba ini ilabantu bo abafort no dadwethu laba bokufika ngale kokuthi mbe ne permanent bani le
permit yokuhlala
i permanent imbe ne permit ini yokuba khona lana so uyakwazi ungakwazi ukwenza lo kodwa njengenayo nje akakwazi awukwazi nano noma enyabo lelo khuzane lemsebenzi le yebani ye ama commission yise ayawazi
ukwazi
kubanjelwe khosana ileni UIF so inakhona futhi emajaldini ake sibabuza baqashi bethu ngoba kuzokwenzeka ukuthi uyasebenzela nje kamlungu wakho umlungu uthi busuhamba kunika ama wardrobe akha madala
athi ngiyaphonga
nenako ena uthi sathi sofuna imali ngakunika nje ama wardrobe
Hey Nkosam, athi wardrobe uyitholile.
Utholile wena wardrobe namakhabethe ami abizayo. Kade ngishintsha amakhabethe la ekhaya. Kanti wena ubungafuni ikhabethe. Ubufuna imali. So ene into efanele ukuthi mengabe nihlala ngiyakhumbula umamncane wami ethi ena ngizombambele ejardini lakhe ngibuye ngibuya esikoleni. Umlungu wakhona sahlala naye phansi kwakuthi umqondo wami sa fresh ngivela esikoleni ngaba nemibuzo njengimbuza yona angayisaba ngisho ukuyibuza lo umamncane lo ngamsiza nje ngoba wathi eqhubeka nejalidi lakhe lelo wayekade seclick sekuclick ukuthi ene kwenza ikhona imali ebanjwayo kwathiwa cha lo wazi ukuthi uyophuma negidigidi zemali umamncane nje bese emiza like ayikhona imali yophuma na hayi so mupha nje ukuqhamuka enhlizweni so mhlambe kungenzeka ukuthi ene umama wakhe wasebenzisa fresh esamncane useze waguga namhlanje kanti uyothola ukusenhlizweni
yane right ishumi nane imzuzu libumbene ihora leshumi nanye okay yashonje mambane at 15 minute past 11 shumi nanhlane imzuzu libumbene ihora leshumi nanye emsakazweni uMgungundlovu FM bakhona ke nabalaleli bethu bayasibhalela ngala kwathap wethu kuthiwa sanga emsakazi wami ngiyabingelela sibonge ukusilethela isihambeli sethu yaze yanzima indaba ye UIF njengoba sebethi asizenzele nje ngamafoni amafoni awafoni qobo ukwenza lezinto ze UIF kodwa mina ke ngagcina ngisizakele kodwa nje umsakazi kunzima uthi nginilalele nje kwi app ngilayele nje 10 ngase hawiki kusho lapha ya omandla wakwangcobo pholoba asikubingelele mfowethu ulapho sidonsa nge app yomsakazi umgondlo ba FM ya bayayi bathi bona ngokomthetho benze izinto zibe easy kanti ilazi complicated khona ngampela mse kuthiwa hayi download i app uzokwazi ukwenza nge app ye UIF ngenze sibonelo nje kanti ke bakithi abanye bethu basuke beyidingi assistance ukuthi ke abantu bakwazi ukuthi bahlale nathi basikhombise iform ligcwaliswa kanjani izinto ezithile zenziwa kanjani ahlanganiswa kanjani ama documents uma ngifuna nje ukuthi ngiyoclaim so ngiyakuzwa kakhulu wemandla ngcobo siyabonga nje futhi nangomqhafazo wakho mfowethu ukuthi wake la sanibonani ngicela ukubuza ngihola ngosuku ngiregistriwe kodwa ama holiday angiwaholeli ngenze njani
Ama hoyo cha robo mlungu wakho.
Umroparo. Hey.
Ngoba phela yabona like u Sunday u double pay.
I holiday.
Uyathanda awuthandi. I holiday u double pay. Ayikho into esoyishisa mhlambe khona iscrike sesikhuluma. Uyakuroba umlungu wakho. Uma ngabulalele namanje omlungu ke namhlanje noma ngabe kuthi umuntu usebenza kwakho umsizwa kakho uma ezosebenza nangama holiday i double pay ungangitshela ukuthi ene uthi enganeni yomuntu hayi ngizomnika one imali enginayo nje ngenyanga 1500 kodwa nange holiday uzosebenza i double pay leyo even na Sunday u double pay loyo yes
izona zonke ke sesilindiwe leze bekade ngizisho ukuthi kuyenzeka ukuthi sina basebenzi mhlambe noma abasebenzi abanye bangawazi amalungelo abo ukuthi ahamba afike kuphi nango umlaleli wethu njobe sibhalela la uthi nje uyasebenza nokuthi uhola ngosuku uregistriwe kodwa ama holiday akawaholeli ukuthi yini angayenza mhlambe khona yini umnyanga angangena kuona ukuze mhlambe bezokwazi ukuthi balandelele babheke kumqashi wakhe indlela enza
Le ilokhozani yesi ifanele ngokune frojanyane ene ekhona eyenzakalayo wakwazi umuntu permanent hola kanye hola njalo ngosuku and nawe nje uyibuka lento wena practically ukuthi ene ayikuniki sense imali ene ozoyithola ngosuku ayikho lo mali yise ayikho lo mali ayikwenze lutho ngekwazi ukuthenga ngisho ifurniture ngekuzokwazi ngisho ukwakha ene umuzi lo mlungu akusaphethe ukudlala so nje ene lezo zinto izinto efanele ene zibhekwe kuningi lo mlungu abenzayo wrong bakhe layo kufanele ene balungise ukuthi yena ukuthathapha ukuthi akakwazi ukuthi yena abeke imali kuze kuphele inyanga akwazi noma yisonto akhokhela umqelo khozani umqashwa wakhe umqashwa yiselo amkhokhele number 2 kwenza ukuthi urobheke futhi khona lapho mongayibala nje lo mali ayihlamba thotha ikhavi yishone lokhuzana le mali kade nivumelene ngayo uma ngabe uqashwe wa permanent khona abaqashi abakutshela ukuthi ene angi understand wena umqashi ene athi akuvumelekile ukuthi uthole i pay slip uyithola kanjani i pay slip ene unemali eqhamuka kanjena
hey bakithi
kusho ukuthi lo mlungu futhi awunayo naye UIF uma ngabe ukuthi wena yabo nje noma engase nje ngizibhulela ngokwami awunayo ipay slip
ay
so nje izinto efanele enezikhulunywe lezo nawe ungayibambi lokhuzana angangifonela yese ngizosecubungula nje mase sengifike lapha e-office ukuthi entweni la sizokwenza kanjani sibukwaza nje nokuphuma uma kuyona nginawo WhatsApp ungakhuluma ngisho ku WhatsApp even noma ngabona ukuthi angikho online kodwa mase ngibuya ngizobuyela
ashiya umqhafazo siyabonga kakhulu nje kubalaleli nabafisayo ukuthi ke bathola ukuthi basizakale nakulona ke lolu suku lethina namhlanje qhangaza kwethu usisilindiwe nje mase seyikhiphile inombolo enzobe senikwazi ukuthi ke nimthinte naye seyicubungula nangabanye oza kwabo babona ukuthi ke bazonifikisa kuphi ngoba ke izona zinto vele ke abasebenza ngazo sisalelwe emizuzu eyishumi ngaphambi ukuthi ke silivale lona lolu hlelo lwethu la namhlanje umqhafazi lo kengenile lapha yaseslindweni akubona abalaleli bethu kuthiwa sanibonani uthi ke hayibo thina abafuni namathuluzi abafuni nama payslip kusho lapho balendile emthembu lo uthi ke ngiyabonga kwenziwa kanjani ke manje umsebenzi uzowenziwa kanjani mabe ngafuni mhlawumbe namathuluzi uthi abafuni namathuluzi abafuni nama payslip kuyenzekani sisilinde ukuthi ungayitholi payslip kodwa kube kumele ukuthi uyitholi payslip
hayi baba ngikhomisa abanye banginike iphepha nje wathi enomunye uyayitholi payslip ngathi ngicela uyibone nje unginike nje ingubo khombisa ilapha kwaye iphesheni nje ngingaliboni njena lidelelekile lapha ngathi akuyona payslip lena more uyibiza ngepayslip yabo uma ngabe ubona ukuthi umlungu wakho uyamkhola awuhambe nje ovula isikweleti ubone ukuthi khona into ezohlangana ayizohlangana ilungelo lakho ukuthi uthole i-payslip guys umlungu wakho nje akunika i-payslip nimtshele umlungu ukuthi eneni icela i-payslip number 2 liyamathuluzi sike sayikhuluma nabanye abasebenzi ukuthi enamathuluzi aswatholi sisebenza ene emgaqweni fanele sifake amalokhoza namabhuzi lawa fanele sifake imfomu ene ithatha isikhathi ukuthi ifike kodwa ene ayiphelile asinazi ipedi ugcina usuthatha ispedi sakwakho yonke
bakithi
ngabuza ngathi kuyilokhuzana kwi-workshop engangenayo ngicela kube khona o-supervisor ukuze sibone sifuna ama-duties abo manje ukuthi eni-duty yakho eni-ithini uma bekuthuma abasebenzi and abanye i-group ekhona i-group yayikhulumela yathi nje siyabonga sesilindiwe wazo sinike platform e-right nangu supervisor namhlanje somtshela indaba zakhe that mina I know asizile ukuzola kodwa sizoyikhuluma lento uthi ene kwenzeka kanjani uyabatshela bakutshela ukuthi ene lento yokuthi ene bona uvuma kanjani ukubusu ngoba mina into engiyithanda kakhulu lento yo supervisor akuvele kulanda umuntu le kude kuthatha umuntu ovele lapho esefieldini oy understand ayi indaba yasefieldini ukuthi ene kuhamba kanjani efieldini bese sekule position mina angisabe ngisazi mangabe eselahleka esengasakwazi ukuthi ene asiza ene abanye abantwana bidingo zabantwana akahamba yosho lapha ukuthi abantu abanawo amabhuzi abantu abanawo
zini umsebenzi wakhe
abanayo ini umsebenzi wabo ene izo zonke lezo zinto ngangithe kubonake ngizocela ene supervisor ukuba nelokhuzana nemeeting nomphathi wabo ay abamsabuthwaya kadelelwe uyavangathi phela ngeke mina zangidelela ngisebenzi kuyena so nje ngizokhuluma ngamalungelo
ngoba uzolwela amalungelo abo
futhi angizonema ukuthi ubani ngizolwela nje amalungelo abo uthi njengoba besebenza emphakathini ngibabona befaka ophaca belapha mebehlaba amabhodlela ngoba uphaca nje ulula kabi irabheli
benge babanikeze ne injury on duty ukuthi balimale bese emsebenzini phela
kwenzakalani kulolo lohlelo lolo aw nje naye lona ngiyacela ene maku ukuthi akekho kude ngale nje kokuba kude nanjani yonke into over the phone yakhulumela akuthatha naye number sibone ukuthi singakwazi yini ukuthi singenelele
baningi sisilinde wenemqhafazo ngokunjalo Nkosi yami ngiyasaba ngoba isikhathi sethu sesiya ngasekupheleni ukuthi sizoba siza kanjani kodwa ngiyazi ukuthi mhlawumbe bazobe besalile kule mqhafazo esizoyifunda manje bazokwazi ukuthi bakuthinte eceleni uzokwazi ukuthi ke ubalekelele ukwazi ukuthi ubasize kuthiwa ke umsakazi wami ngicela buza noma usebenza ehotela nakhona ngesonto kumele uthole i double pay yini ngoba kuthina kwelinye lamahotela engeke ngilisho babethi u half day kodwa sibe sisebenza u full day
ayibo uyandrop umlungweni
yeah as far as we know nami as far as I know i Sunday and public holiday nje ngana kwethu
yebo
that's a double pay
ayikho into esichaza
ayiphosisi nje ngosiyami
asizo sithi umlungu kanjani wesiloku siyicophela sifuna ukwenze njani uyandroba umlungu wenu noma ngabe ukhona lapho umtshela ukuthi umlungu
uyangroba nantu uhlelo manje umsakazweni ngondlovu luthi mele
kumele Yeah, kumele nje ukuthi eni kube double pay. Ungasizela nje umlungu wakho uma ngabe njalo ukusizana kodwa nje double pay. Yes.
Okay. Thwakela ngiyacela malisavuma ithuba ungichazele ukuthi yini esuke izokwenzika. Noma ezowenzeka if ukhishwa nge mutual termination ngoba ngibona iwumthetho o ochitshilelwe wawubhalwa ngepeni nje noma wawubhala ngepeni nje oh nkosi yami usho ukuthi le ncwadi le usho ukuthi yokterminator i-contract uthi ke ubone ngazuthi kuwumthetho ngokomthetho ochitshilwele usho ukuthi osemthethweni vele ukuthi inkampani inelungelo lokuthi inga terminator i-contract uthi kodwa ke lo wawubhalwe ngepeni nje hayi ngana kwethu ngeke
yes yona ene uyathemile
ngeke ngemtakama kodwa akwazi ukuthi ngabhalwa ngepeni nje ube wasayina icontract uqala ukusebenza uyisayina ibhalwe ngo black and white so uma kuukuthi sekuyenzeka iyathemile isibhalwa ngepeni hayi ngani yakwethu kwayimina ngisiyi paralegal but
angeke
mhlambe sesilindiwe lo mlaleli uyalidinga ngempela usizo nokuthi nje ni-check inkampani mhlambe asebenza kuyona noma besebenza kuyona ukuthi kona isemthethweni yini ke
uma sekubhala
ngamapensela
ngoba eniyazi kancane vela phikathi angiyangizange ngibhale
asike sibambe lo mlaleli wethu esovala ngayo sokuna namhlanje usemoyeni sabona
hello njani
saphela kanjani
ngiyaphila ukhuluma ngokucela indavisho
okay ayikhinkinga about
ne nathi sinenkinga la kwenyikampani khona amalendo le amavuti amafevuti aswatshoni ama-avaroli aswatshoni angazi ukuthi kwenzeka besithi sikhuluma nemenenje ela ukude nemali
iy'mali azikho
yebo
Kulungile mfowethu siyacela ukuthi ulalele emsakazweni ngoba ngenxa yesikhathi sesiyaphoqele ukuthi silivale uhlelo nokuthi ulalele nje emsakazweni uqophelele ube nepensela noma nefoni yakhe eduzane ukuze uzokwazi ukuthi uthathe i-phone number ye-paralegal yethu.
Yebo.
Alright. Sabonga kakhulu ezinye ke sesilindiwe zezinto lezi bekade sikhuluma ngazo ukuthi abalaleli abakwazi ukuthi bathole mhlambe ke insiza okuyizona nangomlaleli wethu ukhala ngokuthi amabhuti abawatholi kodwa indawo abasebenza kuyona ithi abafaka amabhuti phela ngendlela ye safety nazo zonke lezo zinto lezo uthi cha umqashi nje uthi imali azikho.
Yazi angazi sine amalo kuza inspector ene abakwazi kanjani ukuyichecka leyo into leyo ngoba ngempela bagcina sebefaka ophaca balimala nje wabanye nje wathi omunye ngilimele ngalimala ngawa lapha kwashuthi liyandawo le inamabhodlela ngalimala so eneyizo zonke izinto fanele enezilungise lezo uthi ene uma uthi abantu abezosebenza baqala ukusebenza ngomuntu oqala nje bengaka umqashi umuntu ufuna usize we uniform yakhe
yes
yonke into lezo zinto lezo kanjani njani mezohamba nje noma ngabe kuthiwa uyokwenza umonitor labo bantu abasengadini kanjani akayikulima akayikwenza lutho kodwa meyakhona
mela fake inform
kufana namamhla mokwakha ibhilidi elithize uhamba uyocheck ukuthi uyenzeka nomsebenzi ufaka umakalaba kodwa uyikosebenza uyobheka nje ukuthi uyenzeka yini umsebenzi izinto ezibalulekile zo kodwa ene sizofanele silokhuzana sizama ukuyilungisa ngazi ukuthi sithanda ukuba ningana yonke lento as long nemengabe kuukuthi nabantu ngiyabatshela ngithi ngicela ukumitha nama supervisor enu ene office ama supervisor angafiki ngakho nginelucky ke kulama workshop engikwenzayo ama supervisor suke khona suke siwatshela nje
ekhona kwami
ngiyajabula ukuthi nikhona ngisifuna ukuntshela izindaba zenu namhlanje
ngamalungelo abasebenzi mina
sifuna ukunibuza ama duties enu ukuthi yini niyawenza yini ifuna ingawenzi yini isizathu sokuthi eneni ingawenzi yes
asivale sisindwe ngokuthi sibadlulisele inumber abalalele emakhaya ukuze bezokwazi ukuthi bathinte ngoba siyabona ukuthi ama cases maningi abantu abangabasebenzi enzi nengqinamba eziningi futhi ababhekene nazo emsebenzini yabo sikukhumbuze emlalelo wami ukuthi nolimphuthile lohlelo luzotholakala nakanjani kuma podcast kwi app yomsakazo lothi lishona ilanga lobelikhona ngempela lohlelo kuma podcast ngoba siyafisa ukuthi abantu bazi ikakhulukazi abasebenzi ngamalungelo abo ngiyabona ama cases maningi nje angenayo nizokwazi ukuthi ke usisilindwe nimxhume eceleni akwazi ukuthi ke awasebenze lawo ma cases sisilinde washiya inombolo
078 078 3293
3293 061 061 asibaphindela kokugcina
078 078 3293 3293 061 061. Yeah, siyabonga kakhulu balaleli MGPO Vets University CJN Kungulo of Radio Station. Siyabonga kakhulu. Next week so besikhona ningithinteke balaleli.
Sibonga kakhulu ke lokade kulindwa kwamfeka iparalegal yethu izosichushisana kulona lolu suku lanamhlanje. Sambeke sothi ngqambo.
Ithimba lezindaba kuMgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
Izokamanxa kwehora leshumi nomuva sifundo lungumede sawubona mlaleli. Usuqalile ukutheleka umphakathi ngaphansi kwamasipala wasemsunduzi kwiholokazi lomphakathi esedolobheni njengalokho kuzohambela umphathiswa womnyango wezokuhlaliswa kwabantu. Kanti inyunyana icele kungenelelo odabeni lokudutshulwa konogada emhlathuzi. Ilezi nezinye.